mfonyin a ɔtua aduasa awɔtwe debi ɛne awurade Jesus Christ bɛsane aba awerɛfiri mu ara dɛ mmerɛ ɔkae no ɔreba ɛbɛgye agyedifo nyinaa akɔ ne nkyɛn ɔbɛnya no awufo a wɔyɛ nyame no nkurɔfo ataasefo so a wɔyɛ nyame no din ɔde ho no bɔkɔ ɛhɛ no nyinaa na kyerɛ agyedifo yɛbɛhyia awurade wɔ wim na yɛnye no atena daa wɔn a wɔngye awurade andi no wɔbɛgye hɔn akyiri na akyiri no wɔabu hɔn atɛn dɛ mbrɛ hɔn ndwuma te yɛnyini bere koro a awurade bɛsane aba mbom da ɔsɛ dɛ ɛyɛ yɛn nye dɛ yɛbɛyɛ krado abere biara wɔ atwene yi mu onua ana ayɛ krado dɛ ɛbɛhyia awurade sɛ ɔbɛn da a